tulesizi kati yabannaffe bangi bafadda munanga ogiranga n'odigida nti weerumya nnyo mpaawo magombe gazza obulamu bumbyalo kancakale baliige yankoona neegendedde sabatula ekidongo kiggunda gye twavayewa bannanga olugendo lw'obulamu toluzannyirako endwadde nga zisse bannaffe tomanya byanca digiddamu endongo gye nsitudde kambataggululi owangojjanga neetunywamu bangi bazaawa tebakyedda ne booba wa poloti byabwe byaggwadda situlesi zisuula n'eddalu nno bangi baawenga munnanga ogiranga n'odigida ti weerumya nnyo zejjumba musajja wa kabaka muti eyo mwenna nava budde okumaamira eggwanga mwesibe ennumbe situlesi zikaddiya bannaffe bangi bafadda munnanga ogiranga n'odigida ti weerumya nnyo mpaawo magombe gazza obulamu bumpyalo kancakale baliige yankoona neegendedde situlesi zikaddiya bannaffe bangi bafadda munnanga ogiranga n'odigida ti weerumya nnyo mpaawo magombe gazza obulamu bumpyalo kancakale baliige yankoona neegendedde babadde beerimba mbu baamala dda mu nsi ebibi n'ebirungi nga tebiggwamu situlesi zikaddiya bannaffe nze mbalaba eyo bangi nnyo babulwa n'otulonno bwe bakambuwala bangi bafuna akisidenti lw'amabanja eka abalala beetugalwa mbeera ng'ekayuse situlesi zitta n'amakammwe muve ku bintu abantu bawunuuna makubo besooza bokka bannanga ebizibu bya duniya eno tibiggwayo obaolumu owummulangako omuveemu kwekyawa osanyusanga obulamu bw'ebyensi tibiggwayo omukyala n'abaana abatambuzeeko osanyusanga obulamu bw'ebyensi tibiggwayo abageya abaliige yankoona kakibaggunde situlesi zikaddiya bannaffe bangi bafadda munnanga ogiranga n'odigida ti weerumya nnyo mpaawo magombe gazza obulamu bumpyalo kancakale baliige yankoona neegendedde situlesi zikaddiya bannaffe bangi bafadda munnanga ogiranga n'odigida ti weerumya nnyo mpaawo magombe gazza obulamu bumpyalo kancakale baliige yankoona neegendedde okusanyuka ddagala lya bulamu nabagamba dda si yeggwe mutandisi w'ensi eno kikenkuka ennyo oba munno omutwala ku nnyanja amulambuzeeko nga weeziri mawanga g'ebweru mulambuze ensi nze owange ekola namasenga titwerumya nnyo akunyumiza olugendo lwa Amerika ffe twalya byonna tutabadde amawanga ga Afirika kye twasubwa ki bulaaya nyuma n'olowooza nti baamala dda nabo matto ebizibu bya duniya bibavulunga situlesi batutegeera nnyo tibeerumya bo wejjeko ebikweraliikiriza duniya bweri ate era tugireekawo ggwe togiwalirire situlesi zikaddiya bannaffe bangi bafadda munnanga ogiranga n'odigida ti weerumya nnyo mpaawo magombe gazza obulamu bumpyalo kancakale baliige yankoona neegendedde situlesi zikaddiya bannaffe bangi bafadda munnanga ogiranga n'odigida ti weerumya nnyo mpaawo magombe gazza obulamu bumpyalo kancakale baliige yankoona ne